Atake Pierre dimmo Simore didi no anna babe fenobe gonirno e der lenyol heni ko non janginobe fenobe gonirta e der mon mabbe chornu e der mon jangde fenande halkore ha be jedda jom kalfandi ciotunodo be o hono non be marba e ko e mabbe bo mare yaunde hewbe mandew e gede mabbe gamotinde he te sababu de ben ma lawol gongol bonnite yinnede mabbe ma addan be ferde dari fenane gam julorade on kono nyaawore mabbe nana dari ko boy te halkare mabbe ngofjaaki ngati tawde alla yaafaki malaikaaji bakkadinnoodi di kono tongirdi cialalle weddidi nibbere jahannama he gam fadde nyalgu nyaawore tawde o yaafaki aduna gadana o kono o dulti nuhu jeynannodo peewal o e jeedido wadbe o wanji e dow aduna lundido o ilam dufam tawde o fawi e sare Sodom e sare Gomor kugal o firti dumen o watti dumen dondi mbele ade latano lundibe arobe be yeru tawde o dandi Lot peewdo mo bernde mum fappono sunare sababu de ngurdam salibe gamotinbe be ngati on peewdo koddunoode e mabbe berne mum feewne de ina mettatno kala nyalawmo beddo sababu de golle mabbe bonde de yettno wala de nanatnoode de non joomiraado ina andi no dandirta nundube be e jewtindaaje ina andi kadi no dalirta o nyibe be e halkaare ha nyaane nyalgu nyaawore ha teenti non e dogobe caggal belanteje aduna e der muuyoji mumen tuundi yawbe laamu joomiraado be ko be susbe deedi tiitbe koye be kulaani hay yennude darjaaji di kono malaikaaji di fuf e burde be sembe e baawde kalmi sorta ko be e joomiraado o jennooje be puuri kono kullon nguur kono ejere tagana kon nangede mbare kon ni abena jenna ko be paamaani dum yum tantabe ko e wardede no kullon kon mbardete ni ma alla yobbe o nyaare mabbe welata be ko nyawndude belanteje mabbe nange e hore kar ko be gacce mon ko be ella mon so ndendi e mabbe laal welata be ko fuuntude on heewi gite mabbe tan ko jina be jonetaake bakkat muk fitandu yerboru fof e komta dum berde mabbe ko jamnaade e ngitjite laagu ko be hudaabe alla be celi laawol portingol ngol be majjini koye mabbe be nyembi balaam bi bosor mo jobdi wurtuno e o nyaare o kono alla feli goofi on annabi wadi ha mbabba haldi e mum no innama aade ni ngam dartinde kaade mum di ko be boyli di galandiyam ko be duule de duleedu soggata be desana ko ni bere burnde lugginde de abena naftoro konguli mawdi mehi abe dullanira muuyoji balli mabbe gamotindi di boccitibe ko boyani wurbe e majjere be abe podana be dimaagu taw kambe e koye mabbe be goni ko e jiimaande firtaare de ngati goto fof ko maccudo ko fooli dum e dow gandal joomen Yesu Almasihu dando eno so be dadi e tuundi aduna be duttima e mayri kadi handi fooliibe wortorde mabbe buri bonde e fuddorde mabbe wasnoode be andude laawol peewal ngol buri andude ngol ha gasa rungto yamiroore senine nde be dokkanonde ko heptibe ko tengtini ngol do kongol
rawandu nyamti toure mum
wiyama kadi
mbabba tugal lotaba tallima e mboko